nga ekkitinol capanɗe jeenayi e jeenayiwol. Ɗume numoton dow Isa almasihu aran. Assalamu alaikum mon sobiraɓe heɗitoɓe, min kofni on be inde Allah jawmu salama giɗɗo ko moye fama e ɗowo dow lawol gongaku ngol o maɓɓiti yo heɓa salama gonduga be maako ha foroy. Min cerake gartuki amin hande nga waddango on siriya mon ka lawol gongaku. Digam ko puɗɗuɗen siriyaji men ha warugo hande, en ɗon janga bindi annabo'en ngam ha anden lawol gongawol ngol Allah maɓɓiti ha hakke en keɓa latago gonduɓe yeeso maako. En dari bo bannai bolle annabo'en Allah ceniɗo kewri be Isa almasihu ban maje celande nder mbela. Nden hande e nder ekkitinol garowol, min giɗi larugo be moɗon hawtade teddungal on mo annabo'en mbaɗi annabaku dow muɗum, kanjum waɗi ekkitinolji ɗiɗiɗi noddete ɗum en numaton dow Isa almasihu. Nder jangde men alinjila en janguɓe no Isa ƴami yimɓe ɗume on numata dow almasihu. O ɓi moyi ɗum laati fakat ƴamol kandugol ngol kala moye fuu o haani jaabo. Gonga tammunde men digam duniya ɗo e haa laahira fuu ɗon dari dow jawaabu ƴamol ngol. Ni seɗɗa Isa almasihu tammi wartugo dow duniya, e yaake to o wartoyi o tammi ƴamugo ƴamol ngol bana no o ƴamiri yimɓe zamanu maako. E an bo ɗumen numantami mi moye, ko min mari haaje kam andingo moye woni Isa be laaɓɗum. Ko nawata min taa ko moye sarga on dow haala maako. Ko min mbiyata on taa ko citire Isa bana annabojo tan, malla ma ban goɗɗo wooda haalijo non caka yimɓe. A'a, kanko o mo wala nandu ko haa dow lesdi ko haa asama, wala mo nandi e maako. Ko numanton mo moye numoton o laati woodi jamɗe sappo min giɗi jamugo dow haala Isa almasihu. Aran kam ɗume numoton dow dayeki maako ki meeɗa e naneego? Ko nde woore wala mo meeɗi dayreego bana maako? Kanko Isa ɓi Mariyama wona anndino annabi Yaaya laatake no ɓi Zakariyawo, annabi Suleyman woni ɓi Dawuda, nden Isma'iila ɓi annabi Ibrahima. Ko moye ɗon hocca innde nde saaro muɗum hokkata ɗum, malla o ɓesdani innde e baaba maako dow nde o mari. Amma be Isa ngam ɗume ɗum innde daada maako tan hawti be nde maako kadi? Ɗum laati bana ni ngam walaano baaba mo duniya. O dayamano digam ɓiɗɗo debbo budurwaajo, o dayaaɗo bo be baawɗe Allah ceniiɗo bila kawtal gorko ko moyeejo. Waɗi duuɓi temeɗɗe jeeɗiɗi hidde ko almasihu daye, annabi Yesaya baɗuɗo annabaku noyi o tammi dayreego. Nda ko o wiino: faayo debbo reedan dayan ɓiɗɗo gorko, ɓe ewnotomo Imanuyila, bana wi'ugo Allah ɗon wondi be meɗen. Ɗum digam mbulwuldi Allah tagri Adamu kaaka meɗen, nden en fuu en ɓiɓɓe maako, bana annabo'en fuu en potan kal her tagdi her lesdi iwɗen. Amma jawmirawo Isa iwi digam asama, ngam majum waɗi o ewnete ruhu Allah ceniiɗo. En pat en nandi bana mbulwuldi sabiida hakke men. Amma Isa almasihu laati bana iyeende toɓande, ngam o laati laaɓɗo e ceniiɗo bana Allah laatori laaɓɗo e ceniiɗo. En janguɓe nder linjiila no yeeso almasihu wari haa duuniyaaru ngam haa o hisna marɓe hakke. Hidde ko Isa wara dow duuniyaaru, oɗo wondi be Allah ceniiɗo ngam o ruuhu maako. Kanko be hoore maako suɓi warugo, nden hocca ɓandu neɗɗo ngam hisnugo en kiita hakke. O jippi digam dow. Woodi taariha feere ɓe mbi'i nyandere feere, yimɓe ɗiɗon jolli bundu. Gooto nder maɓɓe wi'i woya: heyan, hisnam le digam nokkure nde, wurtinam nder loopo kalluko ko. Amma gooto goo jaabi mo: ginnaaɗo, noynoy mbawran mi wurtingo ma haa ɗo? A anndi bo en ɗiɗo fuu en jollodi bundu luggundu ndu, ɗe ɗiɗo fuu ɓe ɗon no ngondi nder ton, wala mo wawanno wallugo tannum caka maɓɓe. Sey her ɗon ni ɓe nani sawtu woyni digam yaasi bundu wiyata ɓe: nange ɓoggol. En ndaari kadi sona goɗɗo mo yanayi nder bundu waawi wallitugo ɓe, o waddani ɓe ballal digam dow. Kanjum kadi ko ɓurdanɗo caka annabo'en fuu waawata hisnugo en ngaska luggukaka hakke, ngam kanko bo o woodi hakke. Amma Isa ronayi tagdi hakkeeri ndi neɗɗo mari. O wari diga dow, o dayama digam paayo Mariyama, en darino bo Allah cenido neludo malaika en mum den o jo'indo horre maunde nder asama ngam famtingo danyeki almasihu cenido kisnowo duniyaru noy dum fu dum latori kaye fi jumni kadi wala mo medi dayrego bana goddo o goto non her danyeki mako o wala bonandu sam den bo isa lataki maudo sabida danyeki mudum tan isa latido goto non her takdimum ngam majum wadi yamol didabol ngol min gidi jamugo gonete konu moton do hali mako cenido isa latake no timmidido o meday wadugo hakke ko peten o meday jamugo yafu yesam ngam o meday ton yagu goddo komoye kala ben hulbe Allah cenido hani tu ba hakke mudum en den jama yafuye annabo en fu ku ibanani amma on tefander wolde Allah digam fuddam hati mode on tawata ayare ko wore wiyande isa jami yafuye wala haje jamugo yafuye o maray haje majum ngam o meday hakke sobirabe mako e konne en mako fu ceda kedum ya sobirabe wala goddo fere mo wala hakke jawmirawo isa wuri darnde annabojo tan o latake ruhu Allah cenido banguro do duniya oho isa lati wala nandu e halimum o fere mako tan wodi hunde fere wonde hani pamen isa wala mo nandi e bolle konu moton do ekkitinki mako nyande fere de konne en mako neli soja en ngam nangugo mo de ben jottimo be kediti kitinol mako sey be ngayliti be dilli be chali nangugo mo ngam be kaydini ko andinta den be don biya wala mu meedi wolugo bana gorko o sam nane ko wiyani hore mako min woni annora duniyaru ko moy tokkiyam heban annora ngendam o yata nder nyibre sam annabo en lati bana lewru e kode dokkande annora mum nder nyibre amma isa lati bana nange moy marata haje lewru e kode fahinton da nange wurtake annabo en don ewno almasihu nange gongako kanjum kadi lewru yahandu ustago don bana annabo en amma isa almasihu woni nange on medi yugo nange sanji annora na kai nge nyifata sam nge don yaina alkibilaji Allah nai pat isa almasihu lati bana nange o majjititta konde oron gam kala ummatoje fu isa bido bo min woni lawol gonga e ngendam isa fero tirim be ardibe dina dawranan be yimbe be wiugo kuwe dum do tokke e kitinol ngol do lati lawol lamgol aine umroje de jawmirawo isa wi min woni lawol nuddinam tokkam ndena heban dungayere nasugo laamu Allah ha foro isa be hore mu woni lawol en pondu famtin godum ume dum yidi wiugo kani ingel pamarel majji nder berniwol mangol den o jami soje en lawol ngam tindina mu lawol fattude mabbe soje go wiatamo tokka lawol cir selugal jungo ma nano hala bi kautiri didawum den hoocu hedi ni jungo ma nyamo hala bi kautiri tatabum fahin den taita lawol tartoda suiko cha lawol mangol hardonni bingel fetti boji soje jo tindini mo lawol amma bingel ngel latake no tampungel den ngel don be seko do ko be tindini ngel gam kulol nangimo sey herdonni goddo mo fattude mabbe marwangi kombi mabbe sey o nangi bingel go jungo nden o horingel sare mabbe to bingel somi yaadu gorko o eftangel ha yottiningel sare soje jo tindinino lawol amma gorko gardo bawo latake no lawol isa wi min woni lawol jarangol ha asama ha sare Allah cenido min woni lawol gonga e ngendam wala mo hebata yawgo babirawo sonabe am ko woni non kam wala mo medi wolugo ban jawmirawo isa almasihu o goto non mo wala nandu amma darja isa hadaido danyeki mako hali mako e kitinol mako tan en bawan larugo dum der kude mako bo dume numaton do bawde de isa hurata wawan wadugo ko dume kala bawde fundo kama ha jude mako kude de Allah cenido huwi fu jawmirawo isa huwi de do lesdi ga famtin go yimbe tay o yiwi e moy o lati moy wawata de itin go hendu sona Allah cenido isa de itini hendu moy wawata ummitingo maybe sona jawmirawo Allah isa ummitini maybe moy wawata wumtingo yimbe sona Allah cenido isa almasihu huwidum be walde non o nyawndi nyawuji fere fere o walwatan ginnaji ndogga o wayliti ngendam yimbe duudbe den o hisnibe digam yangada hakke mabbe annabo en gadi ka e fiji be inde Allah cenido amma jawmirawo isa huwidum be inde mudum kanko on wawi darago yeso goddo mo yahayi wadi duubi chapande tati e jetati den wiyamo umma tagudago ma dillu goddo ummi den non yaha o meeday hutinirgo lekki de inde bawre wolde mako tan o yamditini yimbe gorko biyetedo Lazarus mayino den o uwama de Isa wari dum wadi nyalde nayi ko Lazarus uurano Isa yehi hayena den wi Lazarus wurta den o wurti digam hawrere Isa wodino bawre ummitin go maybe gam maju wari o wawan no wiugo min woni ummitineki e ngendam nyande warana hakala ben nanbe sautu mako diga yenande fu ummititto den daroto yeso mako onon heditobe hande bawo mayde modon onon bon ngurtoto digam hawrire modon nyandere go amma ko jonta Isa wayo hokkugon ngendam kesam den be dungayere yedugo der dumare ha asama to nuddinimo ban kisno e jawmirawo ha hande bo Isa don waylita ngendam yimbe ko to der duniyaru o wawan waylitit go ngendam modon bo konumo ton do Isa kadi konuman ton kude mako o goto non o mardo bawde den o wala nandu Shidde ko chendiren hande wodi hunde nde min gidi jamu gon larande Isa nda dum do noy numoton do inde e khalifa ku mako bana ko ngiden der bindi annabo en Isa wodi inde buri temedde didi ngam keben pamen be boddum o moyejo odon nodde Emanuila wolde binedo jawgel Allah jimninowo kisno tamsere ngendam ina bohi gongahi gaina ko boddo annora duniya jawmirawo teddungal ummitineki fuddame timmode dammugal lawol gonga e ngendam biddo Allah bangido e inde godde duude en darino annabi Musa don nodde goddo Allah annabi Ibrahima sobajo Allah amma goddo goto tan mo mari inde biddo Allah jonta kadi biye yamle moy mari kawtal badingar be neddo sobajo mako namallabi ko biye gonga gonanno der bernde mon fakat Isa don wiye biddo Allah cenido Allah jawmirawo ewnimo biddo mum gam sendindirgo mo be wodbe en don janga der linjila ko Allah cenido wi do Isa o woni biddo am gidaado mido sero mo masin dum dume Allah cenido yidino andingo kadim en biyan biddo lati melu baba mudum kepdo yugo biddo andanno e baba bo wayi dum kanju woni ko bindi cenidi andinta be bolide de wala mo meedi yugo Allah sam amma biddo bajjo mo wondi be babirawo kanko wanginani en Allah on gidi andugo Allah den kebon kauta luggungal be mako ha foroina den kam gare ha jawmirawo Isa mo Allah cenido ewni biddo mum bingel wawan darago darnde baba koto wala don kanju woni ko Isa huwi yakende wodonno chaka yimbe ngam maju wadi o ewna Emanuila bana wiugo Allah don wondi be meden wodbe don numa Allah wawata wangugo do duniya do be bandu neddo amma mo numi banani do sakla hore mum o dullino taskara Allah ngam hisnugo hakke en yamino ruhu Allah be hore mum sei wara do lesdi be bandu neddo ngam o andina hore mako habibe Adama e o sotta be her jungo sheidan ya sobirabe Allah maudo e o hera bawdejo den o yidi bo yimbe fu andamo ngam maju wadi o warti neddo e o yedi do duniyaru dume numoton do inde Isa almasihu khalifa kuma ko wala nandu o goto non noy numoton do danyeki e hali mako do bolle kude de o huwi moy numoton o lati dume on numata do almasihu o bi moy non non wakati men hewi jonta amma to Allah muyindere kitinol yeso len timmitina ne kitin ki hande biyeteki konu maton do Isa almasihu useko mon be heditaago min to on godi jamde do ko darden hande on bawan windugo halawol gongaku BP 43 Marwa Cameroon midon lornita dum fahin lawol gongaku BP 43 Marwa Cameroon alla barki dino ne wawna on numugo do ko bindi andinta yake nde didon biya der almasihu en don giya alla eno waifu to on kauti be almasihu on godi kautal be alla bo almasihu buri bawdeji e ruhuji fu mangu